make your man wah 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 wah. Woman,
an international DJ, la, 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 na. DJ Bun
make me sing na 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 na. She got that beauty compa mama.
For more party mixtapes, follow on Facebook and Instagram, DJ Bun Dookie. DJ Bunduki, the champion. Ghetto Superstars Entertainment. We on fire. This is DJ Bun Dookie on the wheels of steel. Follow on Facebook and Instagram at DJ Bun Dookie.
Uru Gardens to Kojaba, wengine kometi, zetu ni majama, zenu pikipiki, leo tunaenda Canada, beba zigi mingi, kakuna mamadam, beba sidi mingi, ni mimi hapo back left, paparazzi, wanifanya ngumu kufanya usherati. Nakumbuka kabla nifuge manati, nilikuwa na wagunyo na ile kolonia Versace. Squeeze a backseat, ilikuwa love seat. Smooth na manual unafikiria ni automatic. Tint kwa window muadhara ndo atutaki. Apa perfection tunaifanya bila practice. Mbele naona success, nafunga hat trick. Mindo the chest kwa hicho itisha half pick. Tangu tuingie kwa mchezo sindo heartbeat. Nairobi City tunairun kama athlete. Das tu sijali, atu kujaji. Apo tu, apo tu, apo tu, apo usijali, atu kujaji. Apo tu, apo tu, apo tu, apo.
Iseti hapo, hey, ni kuhandle. Alafu kam tutoweloka kia mlango. Ni kuingize ndani ya box kama balo. Julo siwezi kubali kula tu kwa macho. Ambia bini man mepata kuinua dancehall. After leo utarudisha with salon. After leo na wacha armies na mavalo. Hoka kutisha fiona kakukua na passport. Kitu kai ni rea ichimbe ndo wipate. Mina nyash kwa hewa ni kama jet ya private. Vutia wateja ni kama mewe kwa magnet. Itatach wateja hadi wa ikane.
Das tu sijali, atu kujaji. Apo tu, apo tu, apo tu, apo. Usijali, atu kujaji. Apo, apo tu, apo tu, apo tu, apo. Das tu sijali, atu kujaji. Apo tu, apo tu, apo tu, apo. Usijali, atu kujaji. Apo tu, apo tu, apo tu.
Kendo inabisha isi 9mm. Tint kwa dirisha usini mind nikipita. Geuze ni vichwa injili imefika. Na white unaficha mka tunafilisika. Ekendo inabisha isi 9. Tint kwa dirisha usini mind.
DJ Bunduki, the street champion. Geuze ni vichwa
injili imefika. Na white unaficha mka tunafilisika.
Das tu sijali, atu kujaji. Apo tu, apo tu, apo tu, apo. Tu sijali, atu kujaji. Apo tu, apo tu,
DJ Bunduki.
Wanakufuata niambie wangapi. I'll buy you Marashia designer. I'll get you Gucci na Gabbana. Nikupeleke Mombasa ni Marina. Zanzibari safari za kidiva. Boo baby boo, baby boo, I
Nakupenda ma mi ukuaga boss kama Rick Ross. Nimekafunga kama me and I ain't tryna floss. I know probably my tats got you paranoid. You thinking nah, he's just tryna get in my drawers. You probably right, yeah. Apart from, I'm just tryna hit it for life. I've been with hoes now, I'm just tryna get me a wife. Girl, I'm in love with you and I put it on my mama. Dem zuri kajini, kipini kwa kitov. Juu ya crop top na kimini na manisha na chusema, but I'm perfect. Ila kwa imani na duwa njema, together we can make it happen. Mama olivo nishika, gangsta nime lainika. Ukikuwa naitika, ujanja sina. Harans ni moli, let's donate some truly. Baby boo, I'm in love with you.
Baby boo, don't tell me.
Superstars Entertainment.
Ni bahati tena na nimetuliza na DJ Mkali Kali wa town toka Coastal uko DJ Bunduki chiki chiki.
Wana kumenti Chibu Nazari walideti. Ata nyinyi pia mtachana true. Omu wano kunyi na munji. Hera kusimu nange tata ukoze bingi. Sura mama urembo kwa fesi. Nilikutafutanga kama shiringi. Ombila kwangu ni ahidi minawe milele. Sije tengane ya shinde maneno ya wale. Wana usema mtachana tu. Achana tu. Mtachana tu. Achana tu. Mtachana tu. Shukrani watoto menipa warembo. Kawe mama yao. Na bado na joto la mimba. Nawe mama lao. Naona mitusi ya Insta na Twitter. Ni kawaida yao. Ametukinga Mungu jamani. Na maneno yao. Hisia zangu nakupa ni bebebe. Na moyo wangu bebeje. Siri zangu nitunzie. Chui tuliumbiwa pamoja. Minawe mtu mmoja. Niite Adamu wewe Hawa.
Kuduri tena unipema
hasa.
Kutoka na huku nipa namba. Kuduri tena unipema hasa. Kutoka na huku nipa namba.
Akinitekenya, baby girl nikikamba silegeza. Na hiyo tata napenda ukichezesha Wezesha na cheza team manager Nikiteleza na zama kibazenga
Chezesha msambwa na mama
Chezesha mama
Chezesha msambwa na
mama
Chezesha msambwa na mama
Chezesha mama
Chezesha msambwa na mama
Chezesha
Kenya chekeshayo Kanitenga na kuteguayo Kanite Kenya chekeshayo Kanitenga na kuteguayo
Sijui mina shida, ama ni umeiva Mbona basi nani ugeuza kichwa ukipita ai. Na hiyo figure kwa picha Unasumbua ngaraia waki scroll pale insta
I guarantee speed nyama 3 Ukitaka nyongeze kama ya JT Come come baby, come come mami Msambona imejaza kanga Kweli we ni manyanga Baby nita kupanda kama nganya Chezesha msambwa na mama
Chezesha mama
Chezesha msambwa na mama Chezesha msambwa na mama
Chezesha mama
Chezesha msambwa na
mama
Kenya chekeshayo Kanitenga na kuteguayo Kanite Kenya chekeshayo Kanitenga na kuteguayo Fanya tena Chezesha Chezesha yeah, yeah. Chezesha msambwa na mama
Chezesha mama
Chezesha msambwa na
mama
Chezesha msambwa na mama
Chezesha
msambwa na mama Chezesha msambwa na mama
Africa's finest. It's none other than DJ Bunduki, the champion.
She no like it, got fine, naughty, but she go chop on if you give her cucumba. Walk out from Transamadi till I leg picking, shake a willow locumba. Baby, make her give you solid, make her even mix and with a lay and I walk out. They were me dead, then you dead, then you dead, then you dead. So she dey feeling da 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 di da 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 da. She dey feelin' da 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 de de da da de da. She dey feelin' da 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 de de da da de da. She dey feelin' da 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 de do. She say till infinity, till infinity, 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 yo yo yo. She say make a put it in, put it in, put it in, put it in, no no no. She say till infinity, yo, infinity, infinity, yo, infinity, yo. She say make a put it in. Put it in, no, no, no.
We are take a la huska. Cover me like babushka.
Oh,
would you like to get my kiwa? And you bad, you a different animal. Sangaloni like a JJ. Make I beat on like I'm Sonny Wiki. It's what you do with the banana. Could you tell me if you go get us for banana? Very much show yourself, do what you do. Use Kayamata, you feel use juju. They don't play me your tape for artillery. You they use call a boy salary. Make I put firewood for the fire. Send you the wire. Now you are go ama and I know go retire. Bedroom voice be like say you day for the choir. Do re mi so la ti do, do re mi la la.
She feeling da 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 di da 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 di da. She dey feelin' da 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 di di da da di da. She dey feelin' da 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 di di da da di da. She dey feelin' da 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 di do.
Now, this.
Jojo, wo, my baby Jojo, wo, my baby Jojo, wo.
Jojo, wo. Hello, Superstars Entertainment.
One time, did it was about to pass away on you. Another one to try lose you, try him no bondy well. I know fit tire for you, but I like say I know do. Sunday man, I come down, man down for only you, yeah. Many many man they try to whine you, I don't really mind, they just they whiny. Many many gal they try to whine me, baby no go mind them, just be whiny. Many many man they try to whine you, I don't really mind, they just they whiny. Many many gal they try to whine me,
Baby, no go wine them, just be whiny. So me say, Jawa, Jawa. Look into my eyes, oh baby, Jawa. Will you be my wife, oh baby, Jawa. Baby, oh yeah, raga, raga, raga for me, Jawa, Jawa. Look into my eyes, oh baby, Jawa. Will you be my wife, oh baby, Jawa. Baby, Jojo, wa. My baby Jojo, wa. My baby Jojo, wa. Jawa. Amina Zomana, answer me, Joe. Chasing me now. It be like you be my destiny now. This kind of love is not dissimilar. Amina Mutunia, Mola Eko, Botelina. No, 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 mi orika kirima. So, mommy, get baby, speak to me now. Many, many man, they try to whine you. I don't really mind, they just they whine. Oh, many, 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 you try to whine me. Baby, no go mind them, just be whiny. Many, many man, they try to whine you. I don't really mind, they just they whine. Oh, many, 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 you try to whine. Baby, no go mind them, just they whine. So we say, Jawa, Jawa. Look into my eyes, oh baby, Jawa. Will you be my wife, oh baby, Jawa. Baby, oh yeah, 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 yeah.
Banduki the champion.
Stamina ni mkali. Leo si leo ni nakunywa kwa machale. Waite wa Masaki, waite wa Tandale. Mwambia tulo gani mana wote tunachale. Nina kibunda kwa yo flesh sina wasi. Na siyo bili nalipa mpaka visasi. Kinikuta kaunta kambali we mwiga. Mana mpaka pombe nalipa kwa namba nida. Usijifanya unanijua unazingua mimi mwenzako hata vyo unazibua na akili wewe. Usijifanya unanijua kwenye mvua kwenye jua na pambana na kuzua. Kasi yako kukoni pamba na ndinga. Ukipewa demu unataka upewe na kinga. Sisi na shida zetu tusikize zako kwa nini. Embu weta shusha bapa watu wanguze maini.
Mpaka nilewe mpaka mbibebe. Mama dede mpaka mbibebe leo.
Na gisa ngisi naeleweka. Na nikenda geto wasifui na loweka. Kama ni pisi unaipa fixi unaiteka. Yani fulu makisi unaimix hadi inacheka. Kuna demu analeta mawenge. Anasema swezi gemu itikisa minyama uzembe. Mwambeni so kinyonge hapa samba tatu bila. Kila mechi hat tricky huwa naondoka na mpira. Mamba tu bamba yani chuma kwa chuma. Hata kingia chooni na umfata kwa nyuma. Baa zaidi twende geto nikute simba na cheza. Kanani nitakula jicho mpaka libaki kengeza. Kasi yako kukodi pamba na ndinga. Ukipewa demu unataka upewe na kinga. Sisi na shida zetu tusikize zako kwa nini. Hebu weta shusha mapo watu wanguze maini.
Mpaka nilewe mpaka mbibebe.
Mpaka mbibebe. Mpaka
when I'm whining I make you look good when I'm shaking. Kenyan girls you be wanting. I'm the medicine you be needing. Leo nitandosha yokote. Niromba soy bebete. Nikipendua uiteke. Halafu juu unibebe. Nayo miguu chini legeza. Mikono kando ukitingiza. Napenda one love we ongeza. New dance lando mwangaza. Dosele. Napenda cheza tu. Dosele. No money mo. Dosele. Cheza tende wote. Dosele. Uwe ma. Dosele. Napenda cheza tu.
She's stepping out of the room, looking fine, looking fine. I wanna dance with you, boy. Yeah, show me your style, girl. Show me your style. It's a dance all through, only your hips. So do like a this, I go do like a that. I love the way you do me, do me. Wanna rock it to the early morning. Naomi Gucci ni legeza. Niko no kando, ukitingiza. Now hear this. Tapa da one love, we on geza.
Ghetto Superstars Entertainment.
Kama spiringi, kizungushe rang kama ringi. Tena misfingi, ni lazima bao la ushindi. Baby uki roli roli, unagusaga go roli roli. na baki siko hoi hoi maka naomba I'm sorry sorry. Show me ulichopewa na baba. Turn me on ni baki kugogo gaga. Kwako mimpole kama tembo pasaka. Kila mechi unashinda sinaga mashaka. Yeah. Kilege, kilegeze, kilege, kilegeze, kiuno kilege, kilegeze, kilege, kilegeze, ndi kilege, kilegeze, kilege, kilegeze, kiuno kilege, kilegeze, kilege, ge, 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 ge.
Abena venye nikiloga uti, nikirudi tamte nikuta iti. Tomana wanaona mini afaidi, bakta. Nipete na nasaidi. Kilegeze kama feni ya kichina. Kipambe kwa vicheni ya mahina. Bila mbuwa ni kupandiche safina. Ubaki tu ni sapa madina.
Shopi ulichopewa na mama. Yes, tanio ni baki kugoko gaga. Kwako mpuli kajogo hapa saka. Kila meti ni nekita kila
wa shaka. From the world famous DJ Bunduki.
Kilege, kilegeze, kilege, kilegeze, kilege, kilegeze, kilege, kilege, kilegeze, kilege, kilegeze.
Awishi unipende, unichunge, nisiende kwengine, tena unifunge, unifumbe na macho nisione mwingine. Naheshimu maamuzi si ya kwa nawe. Usinifanye nijutie. Yonekane mbuzi dunia nishangae. Penzi langu kalifadhi mapenzi yafanye baadaye. Penzi lako tamu wasali. Baby nipe nikabidhi nipe kibali. Kwa mbwembwe nitamu. Penzi tamu wasali. Oh baby nikabidhi nipe kibali.
For more party mixtapes, follow on Facebook, Twitter, and Instagram. DJ Bunduki. DJ Bunduki, the champion.
Unajua wendo tawa, kuza kukiugua. Kukukosa na chachawa, bila shaka unajua.
Tena,
kwako mimi si chochote. Sisiki sioni, sijiwezi kwa lolote. Maneno ya nje tusije ya pamwanya. Nisha kipimo usije ya gawanya. Heshima upendo na kuthaminiana. Tufike malengo tukishirikiana.
Penzi lako tamu wasali. Baby nipe nikabidhi nipe kibali. Kwa mbwembwe nitamu. Penzi tamu wasali. Oh baby nikabidhi nipe kibali.
Niko razi nunze kila kitu changwe kwa jili yako. Cause we fall in love. Fall in love. Ah yeah. Isia zangu zimegonga kwako. Nime fall in love. Fall in love. Yeah. Sijui minikirizi paka naongea peke yangu. Hazini ichi za kufiri zajirudia. Yeah. Sijui minikirizi paka naongea peke yangu. Hazini ichi za kufiri zajirudia. Yeah. Mwendo wako pole so faster.
Yeah.
Huku nyuma umeacha disaster.
Yeah.
Kupiga timing upate faster. Faster. Yeah. Mwendo wako pole so faster.
Yeah.
Huku nyuma umeacha disaster.
Yeah.
Kupiga timing upate faster.
Baby, yeah. Aje, aje anione.
Aje,
aniliwaze.
Aje,
aje, aje,
aje,
aje,
aje,
aje,
aje anione.
on Facebook and Instagram at DJ DJ Bunduki.
Wanna say my hustle choki, na mshaji koki, kama neno matamu. Na wala sitosikia za uchuki, sitojali umelala na nani. Itaje si bahari zangu moni, usiona stana. Cause you're one in a million, million. I don't wanna feel lonely. Can't rip with my eye. Cause you're one in a million, million, oh million.
Mwendo wako pole so faster. Huku nyuma umeacha disaster. Kupiga timing upate faster, faster. Yeah, yeah.
Mwendo wake pole si faster. Huko nyuma nacha disaster. Nipige time nipate faster.
Now,
baby,
now,
yeah.
Aje,
aje anyo.
Aje,
mwaliwa.
Aje,
aje,
leba
na.
Aje,
leba na.
All over the news, only God now, you know they got nothing I do, they got nothing we do. Man, I thank God, I got the lead. Say God, no, ungodly. Oluwa now ain't comforting me, when these people, they come body me. Man, I thank God, I got the lead. Say God, no, ungodly. Oluwa now ain't comforting me, when these people, they come body me. It's why I die sometimes. Little Henny and Ice. Make a fitty cool on my mind. Make a live this life.
Even the government agrees. He's a dangerous DJ. DJ Bunduki. This is DJ Bunduki on the Wheels of Steel. Follow on Facebook and Instagram at DJ DJ Bunduki.
Make I play you my cassette, you. Anything you sell is in market, you. Try to they look from my aspect, you. They loud them at the handset, you. Me and Ophi drag is shine. All the one I be my country down. Me and know they try to connect the lights. I just want to live for them.
Yes.
Charlie for them. Yes. Man, I thank God I got the lead. Say God no, I'm got the lead. All the one I come for the lead. When these people they come for the lead. Man, I thank God I got the lead.
I got the juice, I got the sauce. What you want to see? From Mombasa, this is DJ Bunduki.
What's good, baby? Bonjour. Good chida, we can call a good juju. We find a new year, we timba timba monju. No retro, we can eat a jangu.
I'm in love with you. I want to spend the rest of my life with you. I'm in love with you. I want to spend the rest of my life with you. Trust me with your heart, I won't mess up. Then I won't go, but I won't give up. Trust me with your heart, I won't mess up. Then I won't go, but I won't give up. I go fight for your love like Jet Li, Jet Li, Jet Li, Jet Li. I go give you a ride in my Bentley, 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 Bentley.
Oh, oh, body guitar. Oh, 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 body guitar. Oh, oh, body guitar.
Body guitar, move when this is a
oh, oh, move when this is a.
Itaba when kuyita, one domo kwano kwa kulinzita. The bubu watoli sukari ya bapita. The wemba na we mwana lefe bapeta. Bubu kaba kole batia sikuta. Oze love is sweet, finger guitar sikuta. Bubu njaka na kunani kempeta. Zeka kunani kempeta. Go down low, uzine mubu kutu. Me ya nji for life, pine mkutu. Ndaka na kukua sanko ye nyen kukutu. Tuzine mubu kutu.
I'm in love with you. I want to spend the rest of my life with you.
Now,
I'm in love
now,
with you.
Here,
I want to spend
here.
The rest of my life with you.
Oh, oh, get up. Oh, 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 get
up.
Oh, 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 oh,
oh, anajua kunibembeleza, kunifanya kamtoto. Tena huwa ananidekeza, penzi lake moto. Nioni wala kwake misi kutoka tu minampigia. Akiwa karibu na mkalia na mlalia, ninoma tu na muharibu na mpatia, anakamatia vinoma tu. Akiwa karibu na mkalia na mlalia, ninoma tu na muharibu na mpatia, anakamatia vinoma tu. Anafanya mina deka, eti na deka. Kengele, kengele, kwenye baskele, baskele. Akiwa karibu, na mkalia, na mlalia, niloma tu, na muharibu, na mpatia, anakamatia, vinoma tu. Akiwa karibu, na mkalia, na mlalia, niloma tu, na muharibu, na mpatia, anakamatia, vinoma tu. Anafanya minadeka, eti nadeka.
Carolina give me fever, your body make me wanna shiver.
DJ Bunduki,
I see your picture love a Twitter. Baby you look so familiar. When you wind in the club, turning around, yeah yeah. Girl you make your money count. You go make a bad man go to the bank. Yeah, empty account. Oh yeah yeah, never leave me alone. Baby girl never leave my life. Oh, everywhere you go, anywhere you go. If you change, you go break my heart. Oh, baby oh, baby oh. Would you ever consider me, baby, yo? I'm gonna change your life, yo, baby, yo. Zaguru kundo, baby, bikuchange. Put me on your calendar. Baby, love, you are my agenda. I take you to Kigali, kule wali, yeah. I'm gonna show you my people. Dance with my people. I'm gonna show you my people.
I got you. Don't let me down, boy, I got you. Don't let me down, boy, I got you.
Oh yeah, yeah, yeah. Girl, you gon' shine every day. Every day, I gon' make you a day. I make you priority. Where the check, what the deal, I'm a tea. Early morning, I'll be your cover. This love will never be over. Your matter could be my struggle. I gon' show you la vida loca. Put me on your calendar. Baby love you are my agenda.
Now,
I take you to Kigali.
Now here, here, here.
I gon' show you my people.
International DJ, DJ Bunduki.
Mama, you better than them. Na wabata buma dem. Ha, mama, ya nikila sehem. Mambo yote ya po bem bem. Wamejaribu kukugeza. Siku zote ya wajaweza. Mama, we unateketeza. My baby, we unaweza. When you drop it, drop it. Wote tunaka. When you rock it, rock it. Izo swaga ma. When you cock it, cock it. Baby, we ni mada. Nimibaki tu kusema you. Every day you got me confused. Napocheza beat in a blues. Baby girl, you. Everything you wear is brand new. Kevo za kozi called you, yeah. Baby, you're the fashion killer. You're killing them. Unawa bunda bunda caterpillar. You're killing them. Yeah, baby, you're the fashion killer. You're killing them. Killing them. Unawa bunda bunda caterpillar. You're killing them. Yeah, see you come and win the young.
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 Girl, you killing them all. Oh no. Anytime you step into the plane, she just cut by the floor. Oh no. Baby girl, you know that you will lie. Can you be the fashion killer? Oh no, no. Wanna take you into my bima from your head to your toes to your heel. You killing them all, no. You murder them all, no. Yeah. Take it down to the floor, no. Say we don't send no informer. You know that. Got me really confused. Wine to the bass, to the blues. Baby girl, you give me all my toes on you too. All the sexy things that you do. Baby, give me you. I really like you too.
Locally accepted, internationally approved. It's DJ Bunduki.
Kisham sham kinyam kitam tam. Shuka na ngeo sezi menda takapedo. Dem ni kafupi kanapenda magendo. Ngoma ni kali uliza makurutu ganga. Nimeba kishangwe kelele na nderemo. Shamra shamra kelele na nderemo. Shamra shamra kelele na nderemo. Kisham sham kinyam kitam shamra sham. Kisham sham kelele na nderemo. Kisham sham kinyam kitam shamra sham. Kisham sham kelele na nderemo.
Sherehe ni meja tumekujadi na tamu. Atulibeba meja yule alifanya bablas. Buzi ndo rende tunarogadi wakamba. Ole kitanda ole. Ole kandanda. Tingisha kichwa na kisha kama kedandruff. Kingfisher na picha shanza piga lap. Snap snap sana deku jiponyo. Yap yap kiden
kika dem kazuri joka kovero. Kisham sham kinyam kitam tam. Shuka na ngeo sezi menda takapedo. Dem ni kafupi kanapenda magendo. Ngoma ni kali uliza makurutu ganga. Nimeba kishangwe kelele na nderemo. Shamra shamra kelele na nderemo. Shamra shamra kelele na nderemo. Kisham sham kinyam kitam shamra sham. Kisham sham kelele na nderemo. Kisham sham kinyam kitam shamra sham. Kisham sham kelele na nderemo.
Wese sabuni ya roi nafanya nini kum. Bash na wekia minyo na kata maji kino. Mapenzi mwanga dingo nyo kirudi kwa shimo. Luku ni fly dingo inapiga simple. Kivona, nuwa sijali, sijali kwa unachali. Neza pita na wewe bila tatafadhali. Deli niko majani, mbuzi yuwa angani. Munyonga taitu za manki hapa sidani.
Haka kadem kazuri joka kovero. Kisham sham kinyam kitam tam. Shuka na ngeo sezi menda takapedo. Dem ni kafupi kanapenda magendo. Ngoma ni kali uliza makurutu ganga. Nimeba kishangwe kelele na nderemo. Shamra shamra kelele na nderemo. Shamra shamra kelele na nderemo. Kisham sham kinyam kitam shamra sham. Kisham sham kelele na nderemo. Kisham sham kinyam kitam shamra sham. Kisham sham kelele na nderemo.
Ni aje msupa?
Ni aje?
Niko na talent.
Kagani?
Neza fungwa bra na mkono moja. Unataka kuona?
Siwezi mai.
Okay, keti chini, geuka hivi. Wacha nchezeka mimi na ulimi. Usitoe nda kuchapa na yomini. Chali yako kwa simu, kelele. Chali yako ni stress, ye ni msenge. Mbike block, tupike sherehe. Usilie mami, sikiza magenge. Kakutoa stress na nikupunguzie nyege.
Dodo wa give you my love. Dodo wa give you my heart. Dodo olu na kuze roli nega. Na mazi moli vonzi sa.
Oya boss, nzamu limi ube matoke. Kama gulu nzeka geta. Tell me what you want to get back. Mbele na mwonji maipa.
Nsekale nye mira vyokula. Love you pamele kata nanda sikakuta. Tagala kumanya apa tufu wasula. Tagala kumanya jitufu chokula ya. Afrika tutonja. Mfula your best friend joko leza baby. Kwa assignment kubia love. Kuyamba kukubambi soma kote ile. Don't be like, don't be like ingabalala. Don't be like, don't be like ingabalala. Don't be like, don't be like kabalala bebankipa. Don't be like, yeah. Don't be like, don't be like inga balala. Don't be like, don't be like inga balala bambita. Don't be like kolumala ne bankuba. Don't be like them. Dodo I give you my love. Dodo I give you my heart. Dodo olu na kuze roli nega. Na mazimo li vonzi sa. Dodo.
You are my one and only.
Only.
You are my one and only.
Only.
Bobby and Bobby.
Bobby.
Tumila mami, tumila daddy girl, tumila mami.
Ya baba.
Tama bikata girl, mikasa sukasa.
A balance, balamba balance. Love balance, balance, balance. Slow science, science, science. Your science, science, science.
Don't be like, 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 don't house key, kuna jam hadi nuts. Basi tutumie
bypass, bypass,
mdogo mdogo
bypass, bypass,
leo tutanyonge
bypass, bypass,
zitawakia
bypass.
Tuk-tuk kwa bypass apana, tutatumia Range Rover ya Savala. Tupite jamiani nunwe kashata, speed ya gari ubeba jaba. Mdogo mdogo ndani ya jipu, leo tunanyonya ngataka matika. Niko kwa moti na rika lift, si hube ya maarif.
Kama baridi na kutesa tesa, njoni kupe four. Nipitishie bondi left, maintain the chain.
Benzima na Savara, wanapenda ngama vela. Melanie rangi sawa, changanyisha na Ayela.
Nimecheki Google Maps, Google Maps, Husky kuna jam hadi nuts. Nimecheki Google
now,
Maps,
now,
Google Maps,
now here,
yes.
Solamente contigo, kila siku ni kuwaza, no kuwaza.
Superstars Entertainment.
Long as I got you, girl, just know you're fine. Na sitaki mingine, mami, you're all mine. Baby, all this love's for you. I know a couple things that we can do.
Por tu amor, calypso, calypso, calypso. Una ni para calypso.
And now she bust it, you think she was with the flip mode. You got me going crazy just by how them hips go. I told her I'm not a dancer, but she persists though. Guess I'ma lean back while you do the calypso. It'll be your time to lean back twice. No check your feet, it leak mortal, girl, I clean up nice. I got the bread and you need that slice. What I'm offering it, cause you are, you ain't seen that life. It's sicky bindi, na kugeu zam shindi. Jackpot, but do I say, na siringi. Destination is a kupeleka, pia ni nyingi. Lunch is lando, dina tukulie malindi.
Calypso, 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 una ni para calypso, chili una ika calypso, tu amor. Calypso, 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 una ni para calypso, chili una ika calypso. Ananipenda, na vimba na jikamba, ananitosha timilifu, wanoko wana ona wevo. We'll never surrender, mana tuko imara. Hakika ni mwamilivu.
And if I told you wepe kendo mami mina mind unaweza nyamine. I know they told you not to trust me but to get a foot wezi pata kamime. And so see when I was in my shore. Kanma sama kito taki baspole. So we chore ya mangati rada yetu ni safi. I wanna make you happy my only.
Me la pretty girl who work prettier. Thanks to the Lord that us kila ve pulwa. Pretty like no, a rose, no, and I stuck a pose. Hot and
moody, so I'm
gonna
go.
Baby, you know that I want you so bad, yeah. Do the calypso, baby,
be friends for a while now. I want to kiss your caress, you know. Yeah, long as I got you, baby, so you're fine. Now sit at the knee,
I'm gonna go. I know what to be, no more.
I know my love will make you happy.
I love you.
vitu vingi sana na wewe. Nimekuta majira mengi sana wewe. Boza game in connection with my love. Oh yeah yeah. Utando wangu oh, sina mwingine wa kumpa sifa unayo wewe. Oh, can you gotta be my woman, cause I love you. Nataka mke mwema, mina kupenda.
Africa's finest, it's none other than DJ Bunduki the Champion.
My beautiful lover, when will you stop standing in your own way? Yeah, I'm your bridge over trouble. The road you're taking only leads you to pain. Oh, sometimes it's hard to see just how simple it is until you love somebody like one, two, three. Trust me, you haven't lived until you love somebody. How simple it could be, it's simple.
Other than DJ Bunduki the Champion.
Sexual healing, missionary baby girl face healing. Change position, a booty ribu kneeling. Umwe just na poa hindo nice name. So nisike wapi baby,
hapa.
No nisike wapi baby,
hapa.
Nisike wapi baby,
hapa.
Yeah,
na hapa.
Let's go.
Nitakupa wapi baby,
hapa.
Nitakupa wapi baby,
hapa.
Nitakupa wapi baby,
hapa.
Hey yo Timmy, bom bom kila
come gimme. Rudy that you wine, me na find girl see me. Down to the flow, nimekuja na kamini. Crop top no form, no usorore kipini. You do Dubai, tuende shopping ya Gucci. Kukuku why, libidi nifanye booking. Mr. Kichai, baby, mi nataka sushi. Na tufike night, tuwafunze isu kunti. Takupa amani, siyo vita, jumiwa sina visa. Nataka tu chill, tu kwa keja na mambitwa. Kishi kwa na manchi, zapo kuna kapizza. Ukidorora, dorora, na kupatia katiza. Tunapula puku vum vum kimasta. Picha zako mina zoom zoom na data. Kama nototo mini takupa tupacha. Alafu baby hiyo chum chum na
tapa. So nisike wapi bebe?
Hapa.
No nisike wapi bebe?
Hapa.
Nisike wapi bebe?
Hapa. Hapa.
Yeah.
Na hapa.
Let's go.
Nitakupa wapi bebe?
Hapa.
Nitakupa wapi bebe?
Hapa.
Nitakupa wapi bebe?
Hapa. Hapa.
Ah.
Yeah. So kumbe we mtafeta jondo mana we mtight. Kumbe we mtafeta jondo mana we mtight. Kumbe we mtafeta jondo mana we mtight. Kumbe we mtafeta jondo mana we mtight.
Kabaridi kanatamba mindo murder. Na wamepani kwa nogopa kushandwa. Mdogo mdogo tunakuja kuwapanga. Bampa tu bampa wangu hasongi father.
Na kupele katize pale kwa boda na manga. Narudika sabuni yani nakata na panga eh. Na kumanda so napanga matanga. Na kuchok maze.
Nini mtaita na yangu keni taita. Ninaleta nare mpaka umetupa light.
Sige wae jona panga jom taita. Unaleta nare ato nimetupa light. Sige wapi bebe.
Yo.
Tone sige wapi bebe. Nisike wapi bebe.
Narodi nari nari nari.
An international DJ, DJ Bunduki.
Leave your jet up, call my mind. Anyway, no, my woman. Which I'm really one for Shanghai. I'm proud of you, my woman. Me so happy. Money and the end. I'm more up on me. Oh, I'm making, I'm killing.
Man, wah, 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 wah. Woman, why you do me la la like that? You make me sing na 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 na. She got that beauty, kampa mama. Mapenza na weza kuchipua jangwani. Mapenza ya danganyi usifanye utani. Shikwa na polisi utafungwa ukaendani. Yati kushika mapenzi mambo hadharani. Kubebe mgongoni kuzungushe mtani. Au funguwe moyo ndani uone thamani. No game, game over nimesarenda. Sina, sina sera, sina agenda. Sina pakwenda, mtu ukipenda. Danger, naweza kusaga chuma kwa brenda.
Mbibu jitabika umamae. Yani wende umauma. Mitambili waku shangai. I'm proud of you my woman. Mi so gopi eh. Wani endi eh. Wa moyo opa mbio. Na kiombeki na mkio wa fagio. Oh, oh, fagio. Eh, eh, fagio. Oh, oh, eh, eh, eh. You too much sweet. Unapotaba samu unishi hum. My lemon, my sugar, sugar, tum, tum. I'm proud of you, my woman. Me so gopi eh. Jawe no nyota ya kamchezo. Ligara makuna chade zotezo. Wambie kwangu shatulea bila kiungulea.
Anachotaka na kata pochi na mnunulia. Na mwaga manoti na udumia. Haitaji tochi na mulikia. Kashavua upweke vua koti na mkumbatia. I need you by my side. Need you in my life. Yo, I wanna marry you, can you be my wife? Skumagi sera za kuja kukura hai. Me, I tell you no lie, walai, my mom die. Nalipandisha mizuka, zuka. Karuka ruka matuta, tuta. Sifa nyingi za kukupa, na kupa. Mwendo kama umejisusa, unajisupa. Funga kasi namba moja top top. Kute mwanamke uswaza na jua sop sop. Chuta na chofa, inafa nubu. Kukiluka kikando bala.
Ivoje na bika oma mai.
Say yo.
Picha bunduki.
Kazingine nina nja. Anapewa chakula na ja. Anilete vikwazo kwa zobala. Tumia rangi nyekundu maka. Uandike na kamani. Isinge kuwa karatasi tu. Hata kalamu ngekuwa nayo. Kujaze jaze kote kwenye vina fasi ju. Maneno yako ananipa moyo. Kasuku wangu. Hehehe he, kasuku. Wanana kasuku wangu. Niko pa shimo unitembele. Kasuku wangu. Hehehe he, kasuku. Wanana
chinyanyi nyanya makula yo Mwati mwagutu temo wino Uudu na kabeida isi nga tunda pilo Nimitungwa kamula kamula Himino nibutu unateke kawede Ya Njalo vede wanutofa mosai Kiliza nirongo baby wange yegwe right Pasi jana vode shudo never start a fight Bala mune baka mendeno kamili yombari Bidi like the fire no Give me fire woman I need your body no No dibi triple like the Ronaldo Wanna brush my hair baby like you come a tornado
We are from home How old are you?
Because we look at that with a cheeto. Sticks to a Roger Camellia, we book it up. And it's a girl we know, rock it up. Wine and do you hear that? Gala Buddha message, gala fire. Everything we give her in the show, me touch it on you. Mine gala for supporting over your money, mercy. Two men are talking about a cup and a message. But at least on bank, you wanna own gay and make it what they say.
Wanna own gay, son, get it, who's the jolly up?
Bidi like the fire no Give me the fire woman I need your body no No bidi triple like the Ronaldo Wanna crush my hair baby like you come a tornado
We are from home, how old are you? We are the man, we will take from the ground We are from home, how old are you? We are from home, we will take the piano We are from home, how old are you?
Superstars Entertainment.
Looking ya, she kill the goat. Looking ya, she spend money. Something must to kill a man. Sour, sour, sour day. Looking ya, she miss the flight. Agent man rebook the flight. I must do something tonight. Sour, sour, sour day. Cause her body sweet like chocolate. Make me done this salivate. Let's go somewhere private and finish it in the way we start. Looking at you, yeah, looking at you. No matter the size of all your shit matter. I don't plan on before. I just see her my fault. I won't give up my all, and she no go regret her my fall.
I bet. No matter the kind of shit you get, big, small, large, extra large.
Looking ya, she signed the check. Check your phone for bank alert. I must do something tonight. Sour, sour, sour day. When looking ya, she begin to dance. Back on the back and look a white. I must do something tonight. Sour, sour, sour day. Cause her body sweet like chocolate. Make me done this alive. Let's go somewhere private and finish it in the way we start. Looking ya, she. Looking at she, no matter the size of all your shit matter. I know plan on before, I just see her.